Ulira bisobera oli wano naye kumisinga njagala manye kiki kye wankola sula bubi sebaka obanga tozeno ngolyeyo tovola bamasimu nkuba enyonyogeze matu kumisinga nyonyonyo njagala kwagale kubitebite buli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza njagala kwagale kubitebite buli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza ebitale no bitadde n'omukwano nkuletedde kwata kukwata mpola mpola kubosanira keya ebyo ebiiso byomola ayayayayaya nkulaba onsikasika nze nanje bayeba laavu laavu kale nzikiriza njagala kwagale kubitebite buli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza njagala kwagale kubitebite buli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza wameka wetu mpona kudongo wankuba nyondo aya nze baby ndi kumuliro mwakalamata masike njoya kwatawo kutte nzikakane lavu nsikasika nze nenafuyiza lavu lavu ayayayayaya njagala kwagale kubitebite buli wengenda nawe mukwano nyweza